Guy, ekase bambizanye panzula, hlezi ibhekene neline yakhe njengehomusha. Uqede iskela 2019 akathula ispan, akaringi isilungu lovuringa insotsidala, akazingene zama UNI. Wonke umuntu emphakathini umthatha njengesinayi. Hasimo states imona things take time. He's a believer kathula ready for revive. Njengesotsha lovo yashela ngisotsha mina ngiyashela ngiyayiphika lebova ekusalumure futsha. Kumele ngiphande nyezi zinto zibe ngqono ekhaya. Ikhanda liyazula vaya ntwana devil is a liar. No more lady naye akaspani spani segrind. Uhola amaphinals ahlansa ahlansa for imali rent. Oledi uhlezi athandazo sathana ngafika emqondweni olova cause is a believer one day uzopopa. One of the good days inkulunkulu waphakamisa isandla lova gqwala amandla nengqondo seyacabanga. Waqala ukubheka wabona amajita ashayisa egele washo ukusondela kanti amajita ashayisa ifa. Naye enye mistake wangena ngesiphakaphaka njengekharakhakha ama-punchline aphuma gqwala isiganga. Manje amajita sekafocust njenge-PG glass intwana MT glass aspina manje igandaganda. Sekhoninye intanga ama-punchline azula ikhanda nyakhafula lomfana niyagangamena ngihamba naye. And as far after cypher wasondela wabuza ubani wena alathi ngihlala lightivas thatha amandla sane nengole ngestela sakho ngayise namanumber wakho uzoringa into serious ungasalinyuka ibhaya thatha isigodo for restart uzobona uthenga nama Benjamin serious